bona utlo a re le fitlhetse polaya BFN General 60 Ramone a utlo vie
General 60.